You call me Siska, Ulurimbo,
Wensen
Konkeni, Kokba Biote Fiweti.
Kills music.
Efona vuka kumachacha, ndole chef ya kufora fionze na filamba. Kiona fuma feno kuya pakande, mbalo ndefu wako boom pest, nangula powder. Kiona shika fena wekela na papondi, na ambano kuwasho tusa matwanji. Jikala neka nisha kwa tamatamu wanji, nebo nkunguru memuguru mendo wanji. Amatoro shia vidi na mashat 5, boxa imona kamu katifena ku. Kamo fensha kwa tefya kufuala sana. Mwadi shiba fya kuwa nkunguru metesa. Nefyo nasukulu shafe mayono kukanika. Na wola nafuma pona ya mkugomba. Ichungulo kuchobu tuwa inuka nomba. Mbo nefyo nachikani kukusanga na figulia. Na washa na kanike fya kufuala pantambo. Banzi bila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Banzi bila popamba. But why? Bali fionsi. Banzi bila popamba. Waka walala, but why? Banzi bila popamba. Atisan, Banzi bila popamba. Bamu kukuru, but why? Banzi bila popamba. Yona ikala panshi na makaya pwa. Napishamo wai wai bila pamba. Usheni rizo ninshi sane ya lenga. Pafya kufola na chuwashe wai wapo pamba. Jevele festi njipushe vanepa. Kutapoli mbina wankanu inakovena. Tona fika fya otimu waikaleni. Nde ipusha konga na munkanu inakopamba. Na vena bebele yomu kwa iteifwe. Limbe na yululu kana kankungwa. Chona lava kosande na yapa tempo. Wapasta na wawasese matimuru mendo. Nimbona problemu walilufya pambelo futi pamba uvya vaiva niva anepa. Balafu ativaka kupoko bufyashi. Uiba mwona filia vadi shupa nindoshi. Na washa na kanikefya kufwada pantambo. Banzi bila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Banzi bila popamba. But why? Bali fionsi. Banzi bila popamba. Waka walala. But why? Banzi bila popamba. Atisan, Banzi bila popamba. Bamu kukuru, but why? Banzi bila popamba. Yo bamba kono kupepa wa pasta. Ukumpepelele mpaka na semuka. Kwa lia matangza bula bula bulukuta. Paka fiena pona punch na lukuta. Chona imafe no kunjeva you are now free. Walishuka lesali kutemwa jofi. Tawakanika mune tuwa muka tipanse. Ni munga nda wakanika no tipanse. Pona fuka manshaka weke shepo pasta. Ukukanika na kabiri panse bamba. Avantu na mona tababa na chisuma. Bafu afya vana vove na vale chula. Na washa na kanikefya kufwada pantambo. Banzi bila popamba. Washa mashata matoloshi. Washa na boxa. Banzi bila popamba. But why? Bali fionsi. Banzi bila popamba. Waka walala. But why? Banzi bila popamba. Atisan, Banzi bila popamba. Bamu kukuru. But why? Banzi bila popamba. Ha, Commander Capzone.
Exclusive.
Pola da pachambish. Broad Sony Mwanjisi.
It's Cozy Music.
Atisan, Cozy Graphics. Mwechi Farmers. Dani Alonga. Commander Government. Hellman Pick Up. Sito Power. KK Ota. Boss Major. Boss Samon.
Ebola Family Music.
Ha. Ela Basta. Nathan Perfecto. King Caps. Balaki.
Chaos Music.